hadbahaad kici oo mid kale kici aad iyo aad fanaan qaaliya waxay xoogaa yar bc iga noqon doona 5 minutes soo noqon doona waa ladane ayaan rabaa xagga farsamada inaad iga caawisaan ladane ayaad mayga igu geynaysaan maamulka
sharafkaweyno dogiyo caleen badan darmaantiyo ibaaquna dacaladay si saareen sidadamar harweyno dogiyo caleen badan darmaantiyo ibaaquna dacaladay si saareen dawashada kuwa caano loosoo dhexayso farxad lagu dakeeya najmaay mustuku dareenta doonlaysta maahiye waan ku dasheete kalay kalayoo kalay najmaay kalayoo idadahe naftayda haweentan tii aan ka doorte jacaylkii ideeqe wadnahayga degaye atirkii naftayda haweentan tii aan ka doorte aa jacaylkii ideeqe wadnahayga degaye duurku dadab galma lahe allaa cirka aan tuule daduraha inuu gobol najmaaye xidiga hal gadis noqo doonlaysta maahiye waan ku dasheeke kalay kalayoo kalay kalay kalayo idadahe doonlaysta maahiye waan ku dasheete kalay kalayo kalay najmaay kalayo idadahe
kadaya halkaa 6:7 waxaa ku heshay waa 6:7 kii ugu horreeyay weye puntland baa ku heshay.